kuri ya gahunda kugeza amazina tugeze ku izina Olive. Tunashimira umukunzi wacu wari tubaje n'inshuti yacu bikomeye cyane. Olive ni izina rihabwa abana b'abakobwa iyo ari abahungu bahabwa Olivier. Ni izina rikomoka mu Kilatini rikaba rituruka ku bwoko bw'igiti cyitwa Olive. Iki giti gifatwa nk'ikimenyetso cy'amahoro. Olive rero bamwe usanga bamwita Olive, Oliviero n'ayandi mazina bitewe n'igihugu. Bimwe mu biranga ba Olive rero, Olive usanga ari umuntu w'umunyamahoro, wanga amahane, ngo yabona hari icyo mushobora gupfa arakikurekera akigende. Ni umuntu witanga, ukorana ubushake, uzi gukunda kandi ugira amaraso akundwa cyane. Arangwa n'ibikorwa by'ubumuntu, azi kureba kure, agira umutima mwiza, ariko ashobora gutegekwa kubera kutabasha guhakana. Kugira uwo muntu n'ubwitonzi bituma Olive atabasha guhakana. Yewe ngo niyo bimugoye arabyikiriza. Gusanga buri gihe afite amasezerano atarasohoza kuko yemerera buri wese. Akunda ibintu by'ubugeni, gushushanya n'ibindi bijyanye nabyo bimutwara umwanya akaza kwishimira icyo yakoze kigaragara. Olive akunda umutuzo kugira ngo abashe kwisobanura no kugira ngo agire icyo abwira abandi mu ruhame. Kandi Olive ngo ntagazi kuvugira mu rusaku. Akunda gukorera hamwe n'abandi, gusa uko mwasabana kose agira ibanga. Ntushobora kumenya ibimwerekeyeho. Olive kandi ngo ni umuhanga. Olive ngo iyo akiri umwana abakunda kumva inkuru, imigani, ibitekerezo n'indirimbo. Ni byiza ko ababyeyi bagomba kumutoza gukuza impano ze mu muziki, akenshi ngakura abikunze cyane. Nawe niba hari izina yifuza ko twazagusobanurira, twandikire hasi ahagenewe kwandikwa commentaire, ubundi tuzagusubiza twifashishije ubushakashatsi bwimbitse.